Yo, wild okay, bizo, bizo money wild okay, bizo, bizo money wild okay, bizo, bizo money wild okay, wild, wash, wild okay, bizo, bizo money wild okay, bizo, bizo money wild okay, hello, bizo money wild okay, okay. Yeah, walo kina fasi kweli niko na oto mungine wanasema pizo mani wape ba musiki kweli mina imba bila wasitu panika ngoma kweli tu nasitu walo get kina fasi mina wapato mungine wanasema pizo mani wape tu sikia sauti kweli tena mina imba tu waambie kila fasi kweli mina wapato sauti niko imba kweli wanasema tu walo geni pizo mani niko na oto Feva mani mziki kwele mina manga tu wengine wanasema pizo mani kama ngoma basi tu Walo gay, gay, gay stete walo gay Gay, gay stete walo gay Gay, gay stete walo gay Yeah, yeah, yeah walo gay What, pizo mani walo gay Yeah, wano pizo walo gay Yeah, sikia kwele walo gay, walo gay, walo gay Okay, George, in the killer, pass a minute, what a tour. Mungina, when I send my piece of money, come at all. Mungina, call me, I pick up, bring up, what's a tour. Mungina, when I send my piece of come on, go, my ski out, when you wallow gay. Killer, pass a minute, what a wallow gay. Go, my coin, a minute, let the wallow gay. When I watch it, when I send my wallow gay, wallow gay, wallow gay, wallow gay, wallow gay, wallow gay, wallow gay. Yeah, hey, yeah, wallow gay. Wano, Uganda kweli waloge Okitu, nguma mina piga bila wasi wanasema Nguma tina nikitisha wanasema Pizo mani tu muziki mina piga kuni bila wasi Mungina wanasema pizo mani kama tali kani waloge Kila fasi mina piga waloge Pizo mani mina wapa waloge Mungina kweli wanasema waloge Waloge, waloge, waloge Mziki kweli mina wapa tina kweli waloge Wengi wanasema pizo mani wape waloge Sikia sauti kweli Pika kweli waloge, 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 waloge yeah, baby, waloge Yeah, wow, waloge I wanna pizo Uganda waloge Yeah, my name Yeah Achina now Yeah, wape basi Yeah, pizo kweli Okay tu, kuma mina pika bila wasu mina sema waloge Ongine kweli wanasema pizo tupe waloge Sikesa uti kweli mina hapa kweli waloge Walo, walo, okay tu Kila fasu mina wapa kweli kena waloge Yeah, waloge
Yeah Sikia wanu pizo sani mu Uganda Number one Tone bas DJ Mikono juu 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 Sikia wanu pizo mina kuja piga rapa Mina sema nike piga rapa panika mikono Kwa sababu niko kuzi mina sema sina wasi Ni ite jeno muku piga tu kwa limo rapu Mkiswahili mu Uganda kweli niko metre Nasema nikipiga tu wanakimbia Wakati sahihi mina ingia mu studio Mina piga mziki kweli tena kweli bila wasi Mikono juu, 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 mikono juu Mina ita Feva mani wanu pizo Mziki mina piga bila wasi Niko ku stage mina tuja kwa imbia Mina sema kama huna wasi panika mikono Kwa sababu nika ima wetu wana nizarao Wana sema kweli mie eti sijue kuimba Wana tuzarao kwa sababu tuya miaka Alakini mina sema kweli intafungulia Hii ni kipaji mikono Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu Wasani kuisata kwele mulisikiliza Mina sema mina itatu wano pizo Mina kuja kuwakisha mziki Bila wasi mina sema nike piga rape Musi nizarao Wano pizo mina piga bila wasi Mziki mina tusha tule bila wasi DJ anasema yenjo metro piga mziki Mina piga mziki watu kwele wana nizarao Sikia kwele nisikitu kusauti Wano pizo mina kuja kwele Namba moja mwa manja muni ite kwele tu Namba moja mziki mina piga kwele tu Bila wasi
hebu nisikilize kwani tu niwakilishe, nimekuja mura manja tu kuwafungulisha wasani mura manja, kwani tu nisikilize, mimi nasema sikia, andika mikono, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Bakotini.
Mama, mwana tulimada, tuzo zile kikumbate tulimada, tulimada, gani mazima ite tulimada. Mama, mwana tulimada, tuzo zile kikumbate tulimada, tulimada, gani mazima ite tulimada. Kikumbatu kijwa ire kosu tulimada, geto yu tulibana wa Uganda. Kikunyuma mono kafimu ya Wakanda, titine kitukutina ya dewoli kiwanda.
Ninyo wawazini sasa tapulia, hapunga aliko wateka hakalia. Nina eli editi tina mufia, robotere kigomeka kirikiria.
Viki sifukere nsongo, rapu tiyo nizo ziku vibinga, buli hamo nizo ziku banginga. Mafiki rapa wabaku tikinga, doroli nka kusiniku mazima. Kusana nyuire masinika,
imote ide
alimada sayo ye kimerika. Choka munda we mumufiriki. Mama, mwana tulimada, tuzo zile kikumbate tulimada, tulimada, gani mazima ite tulimada. Mama, mwana tulimada, tuzo zile kikumbate tulimada, tulimada, gani mazima ite tulimada. Akuhaka na iwe olifeke, kikwa sire mpora kakulia keke. Omu mali wona bukumpa na peke, kiri softi nkakulia hona siteke.
Ninyo wawazini sasa takulia, hapunga aliko wateka hakalia. Nina eli editi tina mufia, robotere kigomeka kirikiria.
Fada mada, fada mada, fada mada, mada,
mada.
Tuli mada kumanyise kibara, mpingisha peini kukanyuka dola. Biri mada ama iso wikulola, mundeke moja kumbali sabana chula. Sini ya ticha kubachanga nkabola. Kizibu mubizibu mfukere na kizibu, kene ntua fukere na kizibu. Akizibu mubizibu mfukere na kizibu.